Samatar Hassan, Samchi, iyo muusigi macaana Bashir Hanuniye. Waxaan lagu duubay Hanuniye Studio in Copenhagen.
Oh, my God, my God, my God, my God.